baby, umenikabako umenigusa kunako baby, atuwarushero awafikire gozako na Valentine Day. Oh yeah, uwe na mimi na unikumbate baby, nikisi baridi nachoka ukintazama macho yako kama panzi, umenishika sijiwezi. Unavonga, unavowaka, oh, oh. Unavonga, unavowaka mama, oh, oh. Ukwenda mimi mama, unavona ata, oh, oh. Ay, 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 ukiingata, okay. Umenifuta machozi na kunivika fora ringa, nikusifie wangu mie mwenye mwendo wa mada twiga, nikikukosa na homa tapata mwiro tatetema, uwe ndo pepo yangu, acha nikusifie Valentine wangu. My Valentine.